Yeah, man, I heard whispers that you are fighting drug trafficking, yet you are our major purchasers of cocaine in our company. Is that real?
No. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police.
Bangi, pombe, heroin, zote natumia. Etena mi huwa nazibai mia mia. Emi niko addicted na kweli na umia. Ndoma nasingependa any youth kuangamia. I'm already a victim, affected in the system. I don't give a damn cause mimi ni wazimu. Sikiza hii song ka hutaki si lazima. Listen vijana, mimi nakazana. Tangia jana, na ntazidi kungangana. Bila kupanganga, kufight miadarati, tena kwa upana. Mimi najikaza kaplamba na spana, ata uliza Juliana. Ila wengi wenyu bado mwanikana. Sijui kwa nini na mnataka nini.
Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police.
By the rich, used by the poor, affecting the youth like salt on the floor. Yet they are the leaders of tomorrow, while their lives remain in danger of HIV with no cure. Mental problems doing no work, so where is the cash that keeps them moved?
Wanapiga watu ngeta na kuvunja mabenki. So far this shit ani ukweli. Thanks kwa Muhammad wajichopevu kwa kuleta ukweli kwa wananchi. Sichoke na hii safari ya utafiti, cause chema cha jiuza kibaya cha jitembeza. Kama unachuki na mimi si useme. I don't fear death, I fear death, cause kuzaliwa bahati kufa ni lazima.
Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police.
Bangi, pombe, heroin, zote natumia. Etena mi huwa nazibai mia mia. Emi niko addicted na kweli na umia. Ndoma nasingependa any youth kuangamia. I'm already a victim, affected in the system. I don't give a damn cause mimi ni wazimu. Sikiza hii song ka hutaki si lazima. Listen vijana, mimi nakazana. Tangia jana, na ntazidi kungangana. Bila kupanganga, kufight miadarati, tena kwa upana. Mimi najikaza kaplamba na spana, ata uliza Juliana. Ila wengi wenyu bado mwanikana. Sijui kwa nini na mnataka nini.
Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police.
Bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Nina bangi pombe hilo na cocaine tafadhali usiniseme kwa police. Yeah, you know, msanii Shizo hapa na DJ Exodus tunafanya mambo kupigana na miadarati, au sio? You know.